Kidogo kupasaga like that. Funja chaga zigo la kabati. Kwichi kwichu siku tukifight. Mashangwa yangu bati. Nime hapa ni kupende. Malki ya mlimbwende. Na kama kuzikwa, tuzikwe wote. Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka ni kufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka ni kufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Sagada I like that. Sagada. I like that. Sagada. I like that. Kwa usukani umeka. Baby ni drive motoka. Kwenye giza washata. Bumper to bumper Kenya pakada. Mtoto mkali shuja. Kwenye moyo menija. Nenuko naka, mzuko mepanda unanipara. Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Nikufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Nikufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Sagada.